Mimi na machupa zangu na shida zangu ni maisha yangu.
Lexus.
I'm London, well, I'm the team.
Muta Serena, Itaki, Asira.
Itaki, Mabobo, Manila.
Nipigia, simu kama nani.
Lexus.
Nani mingine kamini.
Minyudunga kama adatari.
Basu, big man, basu.
You know who it is. DJ Lexus.
DJ
Lexus, your favorite DJ's nightmare. Failure to listen to his mixtapes will result in you missing out on some real good shit. You know who it is.
Basilegeza, na yo chacha na pendo kuchezesha, wezesha, na cheza chimaneja, nikiteleza na zama kibazenga.
Chezesha msambwanda mama,
chezesha mama,
chezesha msambwanda
mama,
chezesha msambwanda mama,
chezesha
msambwanda mama. Nitekenya chekesha, kanitengena kutekuwa ayo, kanitekenya chekesha, kanitengena kutekuwa ayo.
Sijui mina shida, ama nyombe iwa. Bona basi nani ugeuza kichwa ukipita. Ai, na yo figa kwa picha. Unasumbwa ngara ya waki scroll pale insta.
I guarantee, speed ni ama 3. Ukitaka nyongeze kama ya geti. Come come baby, come come by me. Msambwa na imejaza kanga. Waliwe ni manyanga. Baby nda kupanda kama nganya.
Nilipoteza kiso, siyezi rudi home. Nilipoteza kiso, siyezi rudi home. After kulegalize, nasafisha na kolon. Mother shani text, atini sirudi home. Siku kama tatu niko airplane mode. Atini nalewa aje na sina do. Pombe nikitaka, nitapata bro. Na misi nanga chali, so lazima ni operate. Mabishke wangu head, but na sasa mini rate. Body con dress, have a set, figure 8. Watching it, yaji, situ tapita na gaze. Na nimeongeza leaf. lifti na nikimbiza ajab. Damu inachemka ka experiment chem lab. Hapo nje ya club na bugia mayai na kebab. Ati ndio zishuki alafu nipandishe tena. Ukinicheki hivi nina shida kama so. Kwa flow huwezi banju juu vile kume chrome. After kulegalize na safisha na cologne. Nilipoteza kiso siyezi rudi home. Siyezi rudi home. Siyezi rudi home. Nilipoteza kiso siyezi rudi home. Siyezi rudi home. Siyezi rudi home. After kulegalize na safisha na cologne.
Mixtapes in town. DJ Lexus.
Nilikuwa na wakunywa na ile colonia Versace. Squeeze the back seat, ilikuwa love seat. Smooth the manual una smooth the window mwa dara ndo kutaki. Smooth the manual ilia automatic. Smooth the manual una ilia automatic. Tint kwa window mwa dara ndo kutaki. Apa perfection tunaifanya bila practice. Mele naona success, nafunga hat trick. Mindo the chest play joy, tisha hard pick. Tangu tuingie kwa mchezo si ndo heartbeat. Nairobi City tunairun kama
misbehave. Walalo,
walalo.
Najitambu waka, Mr. Chungulo. Madil zangu bigi nafanya na kabogo. Kidogo niko meeting sessions. Nyajo oh, Buddha if you don't know. Now you know. Mindo don boss, king ping manadi. Mindo gava, apa kuna chaidi. Mindo adi kiche, mindo wapea madi. Wanati wa shati, wanumuwe mashati. Shasha, shikisha, shikisha. Pinjanja na shikisha, shikisha. Shasha, shikisha, shikisha. Pinjanja na shikisha.
Kombosho mku telephone kuja na mavitu vidosho makora zone chote kipo mwitu na poshone choma poke and then minta kuja na chumvi na nyongi ya juzi leuta toa mushika choli ya mzewa smokey nitecheza kama mimi alafu mkupa trupas cheza kama Lewandowski hivyo ndo suche za mjini
tuyo cheza kama wewe cheza kama wewe cheza kama wewe webazu cheza kama wewe tuyo cheza kama wewe cheza kama wewe ucheza kama wewe. We bazi ucheza kama wewe. Trio na cheza kimimi, mdhamini sipimi. Maka unadai moshu, utazivuta kute chimne. Limit ya fulize imongeze kanko machingle. Naza shike jack, na kanudhu sikie pifi. Na cheza kiruru, na cheza kiwingman. Naza fika soko, nishike kijipa. Suririme mdagi meditation na kififa. Shuksha kibandazki chapotondo inaza jipa. Rada na madenge, kutizo matenge. Stromange kama angel, skinny kama wenge. Naza nyonga sana mkonanze kumea zbwembe. Manza kakivana, snapigana tuvi jembe. Pele kanam tr, pele kanam taradara. Slete pa matur, manguna vitu chwara chwara. Mute kama prr, mamzo kwanga ma princess. Magalani wopengwa mfaku posti woko Pinterest. Fom, manzi sujo cheshere. Leo tupike kelele. Rauna jipo mwenye asuni jamo konando. Tuki washe tupepe. Tukate maji leo tulewe. Weba zucheza kama wewe.
DJ Lexus. Niko kali na shikisha na mamorio tukichoma shisha. Niko kali na shikisha na mamorio tukichoma shisha. Kuna wale ushukisha, wale mademu jifanyaga madiva. Kauyu wapa na ringa, na izo lips nikana piga binja. Bade na jiste farawe, wale wamebaki tupige shere. Manze karado kiwa dunda usilewe. Mafisi wako ready, msupa nye melewe. Ukiwa dunda ni ubebane, ama ubebwe, ama ubebewe. Ukiwa dunda ni ucheke, ucheke shane, ama uchekelewe. Yo, manze zimiriet, na kombia zimeshika. Na kutani na shash, na nyako na rizla. Minasikia kukiseti, tukisikiza masizla. Leo watu ni walewe, bazu niko na pesa mingi. Ule ni mse wa mayai, muite umwambia gonge mbili. Doni jenge mwili, nikiteka msukwa, nichezeka mimi. Yo, wacha nchezeka mimi, nchezeka wewe. Tutafute ya mzinga, manzeto tuchange. Tulewe, 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 tulewe.
Manzi sujo chishere. Leo tupike kelele. Rauna jipo mwenye asuni jamo kona ndo. Kikiwashe tupipe. Tukate majilu tulido kutite. Wata ucheza kama wewe.
Tika kanaina totoka fai fai. Choko za dema tipa pita na ye. Tika kanaina totoka fai fai. Choko za dema.
You
know what I mean? DJ Lexus, your favorite DJ's nightmare. Yeah, yeah. Figa kanaina, totoka fine fine. Choko za dema tipa pita na ye. Figa kanaina, totoka fine fine. Choko za dema tipa pita na ye. Totoka fine fine, choko za dema tipa pita na ye, ye. Pita na ye, hapa na cheka na ye. Shot, moja, mili, tatu, saba kwa be. Back shot, sumi na pendo kiben. Give me the, suna penda mjulube. Toto kasma, ka, zika mewa, ka. Zika na nga, kada nini mafkata. Brown skin, colors na penda vile unakaka. Kama ningwa katafuta zile za kaka. Bangili, bangili, kashinkwa meja za bangili. Staki kustaka taka ni chapenki wa sobali. Taxing, handas kwa mdomo nile ya msomali. Looks up with jeans, yangu nepigi ya dangari. Figa kanaina, toto ka fine fine. Choko za dema, chipa pita na ye, ye. Figa kanaina, toto ka fine fine. Choko za dema, chipa pita na ye, ye. Figa kanaina, toto ka fine fine. Choko za dema, chipa pita na ye, ye. Figa kanaina, toto ka fine fine. Choko za dema, chipa pita na ye, ye.
Zani kwa juma oyo match, kimbo hoki gangsta. Ukisaka love, skiza dobody rasta. Kawe ni facts, utapanjo madondi anasa. Figa bay, ya buku wa chua doti. Mini Greg, iza kichwa ni mekata waya. Mini crazy, sejeje ni mekata waba. Mini skedi, keki muso simbaya. Hamu ni jezi, kodeli hata muna haya. Haya, haya, timbe kama kuwaya, fire. ya desire na daenda imbaya nganya tattoo zimeja kwa baja fire 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 fire
fika kanaina toto ka fine fine choko za dema tipo pita na ye ye fika kanaina toto ka fine fine choko za dema tipo pita na ye ye fika kanaina toto ka fine fine choko za dema tipo pita na ye ye fika kanaina toto ka fine fine
go go let's be
Omzigi watch, omzigi.
Super bubble, bubble, bubble. Mina fumble, fumble, fumble. Super bubble, bubble, bubble. Mina fumble, fumble, fumble. Hagazi juggle, juggle. Monkey yangu kona muscle, muscle. Threesome double, double, double. Sina changu chiza chako, chako, chako.
Omzigi di, omzigi di. Zangale wako na stupidity. Namo kuru guto na ni digi digi di.
Omzigidi, omzigidi, omzigi watch, omzigidi, 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 omzigi watch, omzigidi.
Kumbe ni kumbe kumbe, kama kukumbe ni kukumbe kumbe. Punde, punde, punde si punde, ye ni mtamu supu ya kunde. Dogo wa dogo, zagazogo, hatuteki dero bash ni ya masongo. Kero rosho, mapocho pocho, nyoko nyoko, silete nyoko nyoko.
Omzigidi,
omzigidi, zangale wako na stupidity. Namo kurugu wana ni digi digi di, made mochafu wita adoriti.
Takibana niko handi Nane ngori pizo mana Batman Sima moshi rada za nakada Mary Jane pasi napenda huyo dad Mary Jane napenda wewe sana Nipate pale java niko japa Chini ya ways mamba kata waba Weni artist passive super chora saba Picasso nikicheki dabas Campus wendo nangoja Bijude King and you Ngati mgola Tana shadona Pizo ni don man, chore ya con man Toka Dodoma, ati dangote Nabonya wote, usiogope
Breko zangu zote kwa kibande My time lunch pia kwa kibande Bachelor, sapo kwa kibande Kwa super daily wote kwa street na wahanda Breko zangu zote kwa kibande My time lunch pia kwa kibande Sapa kwa kibanda wa super deli wote kwa street na wahanda
Sema bags ina stack up kwa super ama back up Najua hamjui mihujua hizi vitu Najua hamjui mihuwa hizi vitu Najua hamjui intasembua kila sina
Tell me who want they come with the realest Ready or not so we gon' play And if you really wanna know how we do this thing let me tell you one time
Lete sima, lete mboga, lete nyama one time Nafu sasa jaza supu ni waoshe one time Jina yangu usitaje ukidai kuja Jackis
Rada rada za kifala sema kweli misi jui Kama dishi ikopoa basi jua si bagui
Kuna wa rembo hatu jui wamefunga bui bui Hapa kazi nimefunga ni kukula kama chui Kama chui kama chui
Kuma za kujote kwa kibanje Kuma time life ya kwa kibanje
Lenze makondiko Oh, oh, wanziko Oh, pako kek na maombido Oh, oh, ombido Oh, kek na maombido Oh, oh, ombido Oh, kek na maombido
Wangida, baba wangida, zangida
wakandiga mamangina ai moratina na itina karatina the fuck says call back now na ni divert the fuck chat iki last kesho tani call fast the fuck fuck any fuck say roast my fuck the fuck wanna do a clock and me na do a clock the fuck me na do a taxi wanna do a tax the fuck wanna kula nyashi me na kula nyap
umekonda na bado unakaza unaringa na bado unalada umechapa na bado umebonda na bado unacheka na hata unaaga chafua chafua mieza na bianga chambua askue kalewa naene atakaye kilema chapa adi alie akiema maluku ni upi galuku na dudu ni wapa dudu toto kana lili ya mjulu speaking things is yeisha
oh 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 niso oh walenze makoni oh 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 wanjiko oh ako kek na maombi
kichukuzi mabisho wanapozi wanakata sana bagi wamedada pindo fundi waizi kozi ukisle kinapita na ye tena kimbogi mbogi ukisle kinapita na ye minapiga shonda ni moti ndombolo bila toti kwenye shere unikosi tushalewa mkomboti minapiga shonda ni moti ndombolo bila toti kwenye shere unikosi tushalewa mkomboti akisleki minapita nawe akisleki minapita nawe akisleki minapita nawe pita 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 akisleki minapita nawe pita pita pita
Vicky Panda
bringing you the hottest mixtapes in town. DJ Lexus, your favorite DJ's nightmare.
Nightmare. Mi niko shaila kwa konta piga show kwa unapenda michezo mi napenda brigi cho castingo za kutani mi ntakupadi kwa cho ntakupadi kwa cho kinyonga pa kwa ko hey. Mi ntakutista kumwagia makis kan mangori tazi fix tunapendo kiwa na peace hey. Ntaka unihis kwa na mimi uko na kiss una nona mi ni cheese wakingora ntawadis hey. Aba unakwama kwaza ntashika kadumba apole pole ndivo tunajenga nyumba nikuangana tu kwa uri na uvumba wengine wakichezana si tunacheza ngarumba
minapiga shonda ni moti ndombolo bila toti kwenye shere unikosi tushalewa mkomboti minapiga shonda ni moti ndombolo bila toti kwenye shere unikosi tushalewa mkomboti
kuna rada nijisa ukuambia kuna chumu moja kumapangu kuna mademu mashashola na mabia pia, pia, na pia mademu zaare na pijanani mia na kauta pita peni nita kuwajizia baji juu hakuna zabandia pia, pia
nimecheki Google Maps Google Maps Husky kuna jam hadi nax nimecheki Google Maps Google Maps Husky kuna jam hadi nax basi tutunye
bypass bypass
doko mdogo
bypass bypass
leo tutanyonya
bypass bypass
zitawakia
bypass
tuk tuk kwa bypass apana tutatumia Range Rover ya Savala tupite jamiani nunue kashata speed ya gari ubeba chaba doko mdogo ndani ya jipu leo tunanyonya ngata kama tiku niko kwa moti na rika lift sihube ya maarif
kama baridi na kutesa tesa njoni kupe fall nipitishie bondi lepe ntenda chei
Benzima na Savara wanapenda ngamavela Melani rangi sawa changanyisha na Ayela
nimecheki Google Maps Google Maps Husky kuna jam hadi naps nimecheki Google Maps Google Maps Husky kuna jam hadi naps basi tutunye
bye
favorite DJs.
Mugire mari metishika biki fing Mugo kachoke jani movie ya Disney Yosmi nikute naske nafanya maku kukakara Nalo nikonyolo basi wapewe pewe Mangoko wate wapewe Nikonyolo wakoloni wapewe pewe Noni mabuta wapewe Nikonyagi konyolo na wapewe pewe
Jack Jack Neza kuswaga, kaniki na karo, neza kulanga Langa langa langa, mtoto na lalanga Manga manga manga, nikanda kagonga Uko dry sana, ni kama kuna jangwa Kuna miti labda, tupanda kemanjwanga Mama nyanga, tuliachia makanga Uski, nika watu miti pink kukumanga Nitoka uski, na mkip kip Kaja jenji uski, na mpea deep Nika sip sip, na tukeze ma deep deep Nikikuja kesho, na ingiza mbaka deep deep
Yuko mirema, nimetishika viki fing Mugo kachoke, jani mubie deep Dosmi nikute naske nafanya makuku kakara Nalo nikonyolo basi wapewe, pewe Mangoko wate wapewe Nani konyolo wakoloni wapewe, pewe Nani mabuda wapewe Nani konyagi konyolo na wapewe, pewe
Gwede, gwede Ndiyo sauti upiga kweje kibing kila Fredo Kisogo moto kupara moto miuse matua pewe Kwanza dema mitetu pewa njo mpaka fair Kama Johnny wangora stick kama amesonga Jana wangu we horera miu wakakawa rena Waulize kwenye zabe siyo kafa shini kitu siyo Fanya kila siku fika hips kwenye stool team Ganji to the one down bugi ya mareka Uwebazua mafala hii dobo kisikia utanais tu vitifi Ay morio wangu
Tukate tusikate
Kaka
Tukate tusikate
Kaka
Genje, dapo genje, niku sere, niku genje, mimi paria wa mwegze
Oki genje
Swani moja nyati leo kana shikia wapi Malisafi baby leo unabebwa na nani Venye umebeba sunajua niko inani Nikiwa majifuwa siche kuirani Leo tuko na watoto Nisipuono kida solo Mkulima lima poko Hibaridi ya Nairobi nataka toto
So we don't have this
Manguna wote wote get down
Hele clap your hands
Nimesema pewa chupa get down Kamanda kutisha kode imechachisha Kama ngoko amedai chumanda nilalisha tingisha kinyama Kama umebarikiwa tingisha kinyama
Kama kawa nimewola na wazingding Na minister zina flow kimzizimi Niki naliwa na juwa siku divin Niko hidaya kutise manguaridi Tuna boss easy juni ending Ila disi ya time this man no kingpin Usitake juwa riambes wa pingri Niku vibe na mapachu na machingri Juya staff ame yako ame zok Lista ikenje ina wanyo kuza kichok Bomba, wakala, waini ya mdagala Kabaria, undercover kujichapa na kala
So we do it like this
Amanguna wote wote get
Lazima simu ndo sipige pige sana Lazima simu ndo sipige pige sana Na staki ma miss call bana Lazima simu ndo sipige pige sana Simu flight mode siko Patana na msupa po kwa inbox Acha sema tifadela situ linko Nayo nayo ni kamsho iyo ni simple Next day zo mafida asha ripos Hapo kwa Edgar obare ndiyo ziko Ndiyo manachali yake hako pissed off Na mechilisha anza kabla kick off Lakini buda please not fall Supali ni mada na mastingo Alinifuwa chao boxa na maribox Na shindwa ni uchawi ama lizaliwa ivo Ha, hii Nairobi chunga bibi Kuna mafisi, makialis, makwiji Noki choko, singizake baridi Nikawaida, nitabia za chichi Si uongo, napenda wasichana Niko lojo na bibi ni wa alama Tunimori after this ni lawama Nastaki ma miss call bana Tazima simu ndo sipige pige sana Tazima simu ndo sipige pige sana Nastaki Kima miss call bana Nazima simu ndo sipige pige sana Nazima simu ndo sipige pige sana Nazima simu ndo sipige pige sana Nasta kima miss call bana Nazima simu ndo sipige pige sana
Keep his all on the beat
Yeah
Get
machupa zangu na shida zangu ni maisha yangu ha? Mimi na machupa zangu na shida zangu ni maisha yangu ha? Na ziki kutipa sana tubuwi tubuwa tubuwi tubuwa iyo mali sini wet tubuwi tubuwa tubuwi tubuwa ni kama tuko maji tubuwi tubuwa tubuwi tubuwa tubuwi
tunajua tunina
tubuwi tubuwa tubuwi tubuwa
ziki kuja sana zina nipata niko handa sadi na bonga kijaka manzi ya kikuja sana mina mpata na mseka hadi nasho na kiraka tubuwi tubuwa hako piti nyakuwa mina pita na yo kuda mista kikujua tubuwi tubuwa situ nakata mawata tubleki hadi tuwanze kuwata kicho kicho banture banture tingiza madia bzapa na kule na kule hakuna chakesho njoni today today ria ria ria
akabaya chubuidu fumpararo niko hapa na kamyeso nikiset sutaski orao luku napiga nikalebo nikifika weekend najua niko nyagi najua ni maheni location ni bar na kama sina peni na wamocho na mbogi karanda ni safi na chama vinafa nitadozi kidedi saina kula happy saina kula life na mkono kwa sinia kwa meza ni makali masponjo fulani wana ulo natoka ni
kutangasa
Over 1.5 Toa from design ya omom say you guy my guy Tukundaka skama kawa na machaji no mine Tulisaka tukapata yondo tamu wa life Tukuma vitu Tunasirireka ni kopi mana wazimu Masha bila pressure kujivinjari muhimu Na shingi kupesa yuzi area muatibu Pori kona pesa ulenje kona kakitu Spending, spending Sakul wanga ndogo ya mabranche, branche Suzu waga zogo tuki step in the scene Imbab dogo ndogo tuki let in Kastima kuna mseko na makasiriko Tukika popa kuna kurudisha kifuniko Mwaga kadotu ya wahenga kama Steven Biko Ala ficho kuna tembeza adi kokoriko Tanya kutiko na mashelenge Niku serere kango kwa na mawezere Tuna serere kaflame jamo petele Niku serere kana pijama kelele Tuna serere serere serereka Serereka Hapa kame waka tunateketeza Tunasababisha tunatekeleza Pesa ndo kusema tumetengeneza Serereka serereka Nengiza baridi mnatetemeka Kichoma picha inaeleweka Nifile kameshika niku serere serere
Serereka serereka Hapa kame waka tunateketeza Tunasababisha tunatekeleza Pesa ndo kusema tumetengeneza Serereka serereka Nengiza baridi Temeka, kichoma picha inaeleweka Kile kameshika ni kusereka Nata miza ni wacha Kitaka kutushu
Yeah, yeah
urira dede machero kanda kala shwari pepe urira urira
Rasham kisham sham kelele nanderema kisham sham kinyam kitam sham rasham kisham sham kelele nanderema
shereni meja tumekujadi na tamba atulibeba meja yule alifanya bablas buzi ndo rende tunarogadi wa kamba ole kitanda ole ole kandanda tingisha kichwa na kisha kama kedandraf kingfisher na picha shanga piga lap snap snap sana deku jiponyo yap yap kide
kadem kazuri joka kofero kisham sham kinyam kitam tam Shuka na ngeo sezi menda taka pedo Demi kafupi kanapenda magendo Ngoma nikali uliza makurutu ganga Ngemebakisha angwe kelele na nderemo Shamra shamra kelele na nderemo Shamra shamra kelele na nderemo Kisham sham kinyam kitam shamra sham Kisham sham kelele na nderemo Kisham sham kinyam kitam shamra sham Kisham sham kelele na nderemo
Niatim super
Niaje
Nikona Niatim Niatim super
Niaje
Nikona talent Niatim super
Niaje
Nikona talent
Kagani
Neza fungwa bra na mkono mota Unataka kuona
Siwezi mai
Okay, keti chini, geuka hivi Wacha nchezeka mimi na ulimi Usitowenda kuchapa na yo mini Chali yako kwa simu, kelele Chali yako ni stress, ye ni msenge Mpike block, tupike sherehe Usilie mami, sikiza magenge Nda kutoa stress na nikupunguzi enyeke
Akakademu kazuri joka kofero Kisham sham, kinyam, kitam tam Shuka na ngeo, sezi menda taka pedo Demi kafupi, kanapenda magendo Ngoma nikali uliza makurutu ganga Ngemebakisha angwe kelele na nderemo Shamra shamra kelele na nderemo Shamra shamra kelele na nderemo
Hujalala, sijalala, kuna venye leo enta inabamba Hujalala, sijalala, kuna venye leo enta inabamba Enta ina Ba Mba Enta ina Ba High school yenu mkwa mnavaa short Sister school wa mebeat but machop Piriwa DH alikuwa Robocop Mwadwa Kem alikuwa meowa Goldilock Saya Ramza mamori wanachana Pania wiki kijana lima shamba Jambi takuwacha blisters na alama Demo kwa mevabata na niskanga Hujalala, sijalala Kuna venye leo enter in a bamba. Hujalala, sijalala, kuna venye leo enter in a bamba. 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 Wanafunzi wamejipina shada na walalo wamejaza jaba kwa juala. Spy wa mode wa fizo Mr. Karanja. Full scarf ya cabbage, fupa ya nyama.
Shhh, Alejandro, wacha ku make noise kwa dani. Shhh, Alejandro, tangu class 2 umehepa pano. Hujalala,
sijalala, kuna penye leo enter in a bamba.
Hujalala,
sijalala, kuna penye leo enter in a bamba.
Yo, hapa ni kuchembeteza na manembe teno. Jembe teli utafa gomba toka meno. Ni kuchembeteza na maneno. Jembe teli ni ya gembe kenge. Hapa ni kuchembeteza na manembe teno. Jembe teli utafa gomba toka meno. Ni kuchembeteza na maneno. Jembe teli ni ya gembe kenge.
Na mbichi kaifaskan konanda. Jembe teshi zinga ni bala. Gambo toli kalvi zimeshikana. Na ingo moto memekuja na ubaya. Na mbichi kana badu mnakata. Nimbishika bado kwa isana. Kebe teke bote tambawala. Wengine bumbu tere wamelala. Chomba kali mekaza katamba. Kitimbia na mkuu imekanda. Nikudinika chitini ya kala. Nateza na maneno tukisaga.
Hapa ni kuchembeteza na manembe teno. Jembe teli utafa gomba toza meno. Ni kuchembeteza na maneno. Jembe teli ni ya jembe tenge. Hapa ni kuchembeteza na manembe teno. Jembe teli utafa gomba toza meno. Ni kuchembeteza na maneno. Gembe teli ni ya gembe tenge. Chambatari heavy walevi wanasikia ni castory telling kwa teli. Jungembe teli na tembete makima kafeli. Rambatazi na mtoka kima zembe teri. Chuya full dose na kumbutula mamedi. Vidembe tevu zangu na reziko ever ready. Kumo chombo toka wanadai niko crazy. Lumbu tuga tang na itwist na madredi. Toto mingi na kuzimbeti makabaridi. Jua ni kali chome nyomboto wakawaridi. Bidi yamba tangu pace ni ya Lamborghini. Pace ni ya Lamborghini. Hapa ni kuchembeteza na manembe teno. Jembe teli utafa gomba toza meno. Ni kuchembeteza na maneno. Jembe teli ni ya gembe tenge. Hapa ni kuchembeteza na manembe teno. Jembe teli utafa gomba toza meno. Ni kuchembeteza na maneno. Jembe teli ni ya gembe tenge.
L-E-X-U-S Lexus Mambumbaya. Let me give a shout out to my real fans and professional DJs.
Angry Panda,
watu na vitu joa na tuna zangu zikishika zinaonesha kama tuwa tuwa. Napenda mangoko wamebeba manyagu na roro sa kengine kakuwego shedo wako.
Nani matua, alafu ni makua kua. Nani matua, alafu ni makua kua. Nani matua, alafu ni makua kua. Kusuko kusesu, alafu tokua.
Nani shika nkapata lipika mbete. Nkapika kwanza sekete na shukisha zangwete. Lafu nkate watenje, nkapiki ya madenge. Kononesha corona ikidai nikifanje. Kusema nitulie jirani ya kanza kelele. Kuchiki rada gani napata kumbe ni lele. Nikajipi mbembe, zika niweka lembe. Nikafika kwa kena patanisha mea pembe. Akanza na masharti, atini towe shati. Apo rada safi, nkakula kamlafi. Kidogo tunabishi wabana kwa nini nani. Nagutuka ni buda kena yukwa kamraza.
Nani matua, alafu ni makua kua. Nani matua, alafu ni makua kua. Nani matua, alafu ni makua kua. Kusuko kusesu, alafu tukutokua. Nani matua, alafu ni makua kua. Nani matua, alafu ni makua kua. Nani matua, alafu ni makua kua. Kusuko kusesu, alafu tukutokua.
Mini kodolea macho, akatoto, I swear. Na niko single, misi die izo vako. Zako za kujingle, jingle, na kumingle. Mina die ni kukembe, ni kudare. Adi wiki kama kurino. Misi jali na choma foto, ata kama wako. Kijicho, alijifanya guiji. Kapatana na bigi katoka. Kijicho, maisha yolo yolo. Na mayelo yelo, mayoyo.
Nani matua, alafu ni makua kua. Nani matua, alafu ni makua kua. Nani matua, alafu ni makua kua. Kusuko kusesu, alafu tukutokua. Nani matua, makua kua.
Nifani unadhani unachapa, buda kusota si dhambi ya chakata. Nifani unadhani unachapa, buda kusota si dhambi ya chakata. Hati weni sosu kitato na bai. Ongo sema wala.
chini ya sugar mami. Keja liomba mwaniki, Lukwe liomba tirani. Na kwa best vile anajidai. Bazu, 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 hauna kakitu bazu wa utu. IG chocha maisha ya tu. Caption lamu with my boo. Eh, lifestyle na madeni. Nikuchotwa jotwa na benki. Wacha kupostu kichocha. Atuko lamu na vile umesota.
Hati wali sosu kitaka unabai. Wongo sema walai. Chocha mbona unajamu. Umesota na unakata. Ati yani unanga mali. Woshindo mehaya gari. Woshinda dini na nani. Umesota na unakata. Chaki bro umesota na unakata. Natipia umeokoka unendanga chach. Unade unachopa na unatabike. Miadi sijui mbona moko mangwai. Hama jodi jaba zimeru. Ha. Na ose monishiru. Ha. Na unapatika na daily stage ya lu. Ay. Mbona ulichochana umebindai. Bado kona deni adia mayai. Mbona mbaka tala inakudai. Zidi kujigamba. Hati weli sosu kitaka unabai. Wongo sema walai. Chocha mbona unajamu. Umesota na unakata. Hati yani unangamali. Oshi numeha ya gari. Oshi na nini na nani.
Just check on my knee.
Niko unge mnajisha kata denje kwa debe. Na village nature na suta tani tuko veve. Wewe, chunga murio sita keve. Unatakujua chunga murio sita veve. Kataka grace kidisha shunfanya leve. Niko tuna pa nika mwewe. Prefect, kwa daraje kwa sakelele. Noise maker fast through, suka kambele. All around place, walikuna kuna nyuele. Tuko moja moja katune sabu mchele.
Wana to die, aki walai. Wana to die, aki walai. Wana to die, die, aki walai. Wanna to 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 die, die, aki walai. Wanna to die, aki walai.
Rarua, rarua. La bish izo nyonyo kamua. Panua, panua. Gal, nikushuke matuta. Anasema lolo tamu, tamu. Minasema tuto weni mtamu. Kana tesa matanga ni ya pusi. Kame chizi kuliko chipukizi. Kana mwili kana dia mkami. Nika manki kana penda gandizi. Kingping miu kwa gani mechizi. Kani pusi stakagi upusi.
Wana to die, aki walai. Wana to die, aki walai. Wana to die, die, aki walai. Wana to 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 die, die, aki walai. Wana to die, aki walai.
Ati X-ray, anarungu nice psycho. Minka magari, enye kupasako. Kuna ni snob na nagoto na matako. Na marue wako ntumia video na matako. Kisikiza kipatako na wako geto radio. Napenda action, spendi joku nego. Mziki ni passion, miushikisha na mango. Nilikuwa na mambo, enzi ya rambo kanambo. Saimi ni mambo, likuwa tudi nafanya mambo. Jamin na minsa indu wakanda. Sita kata tenjenda kukata makahasho. Minchu marili yote pajoki pango.
Wana to die, aki walai. Wana to die, aki walai. Wana to die, die, aki walai. Wana to 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 die, aki walai.
Kama laika bagiko ya deli ndani ngiri kati sanifika manduru waroro kuwika toto dunga deli basi hasta la vista denri ni leather filio texture na space pia ni big ya majibag marisla hudi nkipiga ndo sura na feature kila kitu denri kile imebaki ni sneakers drip ka vyombo zimeosho sai tisho pika 50 ndo mzupa achi kapro fiki ligi ya kladizami kwanza juwa pia denri ndo pime my G
Wako za begiko ni denri.
Denri.
Fendi ono wacha kuwa denri.
Denri.
Cheza kiwewe cheza ki denri.
Denri.
Lenga mataso chukua denri.
Denri.
Wako za begiko ni denri.
Denri.
Fendi ono wacha kuwa denri.
Denri.
Cheza kiwewe cheza ki denri.
Denri.
Lenga mataso chukua denri.
Angusha nuku.
Begiko lebo ni denri.
Denri.
nikiseti ko lazima ni cheki. Rada kama chafu washa fake. Nikikutoka bafu chafu niko meti. Hii mchezo mini striker siezi hata pena. Zishe nikamata nikasaka fena. Kunsoma kitabu niko rada bena. Nikimteka tu ni nyavu chini mina shema. Popo chini na form ya kigongi Denry. Siezi kosa raba na kinyongi kwa Denry. Niko kimoja na pesa kapongi na Bentley. Katia warogi mikukesha kwangu day. Bako za begiko ni Denry. Fendi ono wachaguwa Denry. Cheza kiwewe cheza ki Denry. Lenga mataso chukuwa Denry. Bako za begiko ni Denry. Fendi ono wachaguwa Denry. Cheza kiwewe cheza ki Denry. Lenga mataso chukuwa Denry.
Denza mi hupenda kama Henry. Hakuna wasiwasi misi pedi. Lakini niko na jibag kwa hii Denry gade. Mistari mi hutema kaliente. Hii ni Saudi bila salt misi senje. Sista shika Denry kibende. Juka bagi lazima Kenji. Kiatu ni Adidas. Usinyonge manki shika nyongi. Na iyo manki business. Watia watoi Denry malisafi. Wezi pewa na Denny. Piwa leather kitu fine. Wethire makeni. Check his own design. Imagine if I choose any. Uende home na ki Denry. And everyone's happy. Pewa Denry. Shika Denry. Hakuna fake friendly. Denry. Pewa Denry.
Bako za begiko ni Denry. Fendi ono wachaguwa Denry. Cheza kiwewe cheza ki Denry. Lenga mataso chukuwa Denry. Bako za begiko ni Denry. Fendi ono wachaguwa Denry. Cheza kiwewe cheza ki Denry. Lenga mataso chukuwa Denry. Okay.
When I'm whining, I make it look good when I'm shaking. Kenyan girls you've been wanting. I'm the medicine you've been needing. Leo ni dondosha yokote. Ni rombosa ipepete. Nikipendua uiteke. Halafu juu unibebe. Nayo miguu chini lekeza. Mikono kando ukitingiza. Napenda one love when ongeza. New dance stand umuangaza. Dosele, napenda cheza tu. Dosele, no money mo. Dosele, cheza tu de wote. Dosele, uwe ma. Dosele, napenda cheza tu. Dosele, eh, oh. Dosele, napenda hapo tu. Dosele.
She's stepping out of the room, looking fine, aye, aye. Looking fine, aye, aye. I wanna dance with you. Oh yeah, show me your style. Girl, show me your style. It's a dance out too. Only your hips. So do like a this, I go do like a that. I love the way you do me, do me. Wanna rock it to the early morning. Na yomi kuchini legeza. Niko no kando, ukutingiza. Tapenda one love, we ongeza. New dance style, don't wangaza. Wangaza, wangaza.
Do sele, na pina cheza tu. Do sele, no money mo. Do sele, cheza tu ya wote. Do sele.
Nipeleke kwa baba, baba yako. Nipeleke kwa baba, baba yako. Sherehe kwa baba, vinywaji kwa baba. Baby twende kwa baba, baba yako, baba yako. Aisha, unahatarisha maisha. Baba yako hunitisha. Ndio maana mimi upita kwa dirisha. Yeah, yeah. Aisha, nimekufuata hadi kwa kanisa. Misa kimeshika. Amani zangu zimeshika. Usiogope kunionyesha vile unanipenda. Imani nimeweka kwako. Ungejua vile nimekupenda mami. Yeah. Oh oh. Usiogope kunionyesha vile unanipenda. Imani nimeweka kwako. Ungejua pale nimekuweka mami. Yeah. Baby, twende kwa baba, baba yako.
It's your testimony.
Yo, put it.
ina gari kabagas take a gun sina kinywaji
a kidogo tu kidogo tu kidogo tu waitress amepepa tipping is it me or my drink is picking sipping sipping I'm sipping ayaya bonulu pere mende pombe yangu siweke mchele leo na beza ata kama nitembe ndo nilewe mpaka nilewe boy
leo niko out nimekuja kutesa kesho siko chop nikulala
kane pewa chupo silambe lambe wapitese kopande kane ngango whiskey hanjam hanjam mingi mina taka joni teke toto na msupa tulewe hadi kesho shots camino boti bodo chapa toto ukimaliza kiyo
leo niko out nimekuja kutesa kesho siko show.
Lakini even kama una job so kwangu bro
nani
no dad kasa bonye mpoe nani back me si talk too much
nani safoke
me seem smooth kama wale my boy but don't rush me si chuku bembeleza kasa buni na teleza kuteleza si kwangu kwa niki nguka kwa ipi
nani no
nani ki sliding
nani safoke nani afe
my chest venye tu mademo wako on my case akihari unanibamba mimi nataka uni arrest unikunyoka crest uniteke juu ya desk cha chini mimi sitaki kukuwe na audience ni suffocate ni marinate toy
na dai chuma flani tani suffocate na mshwata hame mimi nitamlocate kabaya mklasi saa zingine mimi ni rate bado naishi kwa mzazi so tupatane kwa gate haga like this body fit like this mbona sini hustler toto physically fit nikatia na mpesa kwa huwezi niache please mimi ubonga revenue kani free exit
nani afe nani suffocate
Femi wan pia kwangu we ni mso kwanza vilo lituosha kuile vasi ya ligi so
Na kupenda manze woku I'm humble
Asante
Legend kwangu we ni icon
Stories are icon kwanza weka mbali Femi wan mukwa nime kutamani
Okuonko umeanza kunichocha
Azi
Nisho ni wapi uliniona
Femi wan We unibamba kwa Instagram nikichekizo mapacha
Okuonko na kitambi utawezana
Utawezana
Nikikupea utawezana
Utawezana Manze Femi wan nikikupata nitakupenda kavile napenda tambla
okonko na kitambi utawezana
utawezana
nikikupea utawezana
utawezana manze femi wani kikupata nitakupenda kavile napenda tambla iko haga yako iko naipenda kamke nyumbani na mwiko
Meja umeanza kuniflata unataka kunikula kama flata
hiyo kifua nataka kuichambua mimi nataka kukulamba mpaka ushindwe kupumua
Kidesign umeanza kunibamba. Nikikupea usiende kutangaza.
Iyo ni siri.
Wazi.
Kapi namba. Sitambia mtu, sitambia takinkaka.
Haina noma leo, utanikula. Lakini kani ndogo usishinde ukikuja. Okonko na kitambi utawezana.
Utawezana.
Nikikupea utawezana.
Utawezana. Manze Femi wa nikikupata, nitakupenda kavile napenda tambla.
Okonko na kitambi utawezana.
Utawezana.
Nikikupea utawezana.
Utawezana. Manze Femi wa nikikupata, nitakupenda kavile napenda tambla.
You are in the mix with DJ Lex.
Kusherena itaki asira, itaki mabombo maniga. Inataka tuma kwanto meiva, bill nitalipa kwanza kani kuririma. Efo, epo na pifo kanali, sijai kata gwil, kata gwil katikati. Sipati na kata bali pali ifai.
Sipati na kata bali.
Kabado unapima, cheki venye naifanya. Bado tuko baesa, bitch ni bad man. Kama kuna gizma, taitana. Bado tuko baesa, bitch ni bad man.
Bitch ni bad man, as man as. 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 Bitch ni bad man 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 as man as.
Bitch ni bad man as man as. Bitch ni bad man as man as. Sifuatani na umati na jimes kama bangi. Alipono na mababi yesi guashe ni banisi. Mkate na ukapi jo mchai na amani. Alimesa kabaki ya kunditi juu ya haki. Atakikani na umati ya kitoka atabaki. Hindi wori kwa mzazi tusilete za uzani. Nime uwa.
Tiko sherena itaki asira, itaki mabombo maniga. Inataka tuma kwanto meiva, bill nitalipa kwanza kani kuririma. Efo, epo na pifo kanali. Sijai kata gwil, kata gwil katikati. Sipati na kata bali pali ifai.
Sipati na kata bali pali ifai.
Bado unapima, cheki venye naifanya. Bado tuko baesa, bitch ni bad man. Hasta kama kuna gizma, taitana. Bado tuko baesa, bitch ni bad man.
Bitch ni bad man as man as. Bitch ni bad man as man as. Bitch ni bad man as man as. Bitch ni bad man as man as.
Wani mrasta mandasta umeka kwa kicho. Wani kimasta mabasta dulu wa kuficho. Unelewanga munelewa. Unelewanga munelewa. Hapa sinayo mbogi ni arasta.
Rasta.
Kwa super marege kwa Snapchat.
Snapchat.
Mazigi jotu tinge madasha. Anakuparesha tunapululo mabianga.
Mabianga.
Ni majani siyake richo ni agabianga.
Mabianga.
Ilianza kakikolo saini pienga. Nina seske menijazi ya weather. Barreta bakmanyu ya effort. Nina mazigi kanichi na kondiko mia. Netflix maria na kwando sasmia. Makuki ndo hizi baby memshikia. Ruki lakini lebeda na rukia. Backbench na misi mabusu. Freaky Friday. Na getus na Lucy. Tika highway, maji right na ngusu. Pigwa waya, kazuku. Rasta, nikiwa area sizi wake. Flash flash, gani tei ama mbotke. Rasta, tuzidi deo sadi shoke. Hala, na uwe kange chini ni okay. Kwa sherena itaki asira, itaki mabombo maniga. Inataka tuma kwanto meiva. Bill nitalipa kwanza kani kutukima. Defo, epo na kifu kanali. Sijai kata gil, kata gil, kukikati. Sipati na kata bili.
It's a Friday night. Ita wenza kwa ambie. Kuna party tonight. No time sasa wakimbie. Chelewa, chelewa mwanasi wako. Na uchungi usije hepa na wako. Uchele usije tiliwa kwako. Baby, ikibamba sana piga kelele wewe. Na kama ni noma sana piga kelele wewe. Boomerang dance on the dance floor. Fine girls dance on the dance floor. Hennessy pour on the dance floor. Cause leo ni kutesa. Tesa. Fom ni kutesa. Cause leo ni kutesa. Tesa. Fom ni kutesa.
You are in the mix DJ Lex.
Kazi nimeingiza dosi na pressure. Kwenye burudani nilipiga show nilitesa. Big up them, fine girl in a pretty little skirt. Young man in a African shirt. Wave your hand and do the ori dance. And shake your bump like you know how you work.
Ooh,
All of the drinks on me, mifuko imeja leo, imeja pesa. And if you look at me, luku luku, vile natesa. Ooh, na ikibamba sana wapi nduru wewe. Na kama ni noma sana pide kelelo. Ooh, leo ni kutesa.
Na omo, kana lia lia, kanyamazisha na lolo. Nongeza kapatia, juka na washwa na hormones. Kanibasha na kujanga na kiondo. Na katanga mabia, nyumki katanga mavodo. Kala clash na na vibe na opondo. Nataka tuka soup na samaki ya kamongo.
Kumbe demto ninge uso kedomo. Wake domo ninge uso kedomo. Kumbe demto ninge uso kedomo. Ako zambia na shikisha na kiyomo. Kumbe demto ninge uso kedomo.
Nitakupa wapi baby? Nitakupa wapi baby?
mura tali tu is cute. Ananjiva kiti ati minde mwenye kiti. Chema, minde na kafiti. Macho za kufiti manze yoni good look. Nitalipa repo maze kama kuna buki. Vile umeiva maze no more cooking. Nisa kupata so no more looking. Ukona sexual ability ka sexual healing. Missionary baby girl face ceiling. Change position e buja ribu nili. Umejaza poa hindo nice. So nisike wapi bebe. No nisike wapi bebe. Nisike wapi bebe.
Nitakupa wapi bebe. Nitakupa wapi bebe. Nitakupa wapi bebe. Hey yo Timmy, bom bom killer come gimme. Do the that you wine, me na fine girl see me. Damn to the flow, nimekuja na kamini. Crop top no form, no usorore kipini. Do Dubai, twende shopping ya Gucci. Kukuku why, limidi nifanye booking. Mr. Kichai baby, mina taka sushi. Tufike night uwafunze isu kuti. Kwa amani siyo vita, jumiwa sina visa. Nataka tu chill tu kwa keja na mambichwa. Kishi kwa na manchu zapo kuna kapita. Ukidorora dorora na kukatia katiza. Tunapula puku vumvum kimasta. Picha zako mina zumzum na data. Kama nototo mini takupa chupacha. I love you baby hiyo chum chum na
taka. So nisike wapi baby. No nisike wapi baby.
Only one girl.
Nisike wapi baby.
DJ's nightmare.